Molo nesi. Yo, andiphilanga.
Ingathi uneflu. Uyiphethe i-ID yakho?
Ewe. Ndize nayo.
Kuhle. Nansi ifoto yakho. Kuba une-appointment, akuzothatha ixesha elide makhe sikujonge. Qhikiwe.
Enkosi nesi.
I-ID yakho ingakhawulezisa izinto. Kwaye ukwenza i-appointment kwi-clinic ekufutshane kuwe. Kungakwenza uncedwe ngokukhawuleza. Xa usiza kwakhona, thatha i-ID yakho usebenzisa inkqubo yase-clinic yokwenza i-appointment. Urhulumente wentshona koloni, ubambiswano ngamandla.